Y'all gotta get it. ati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Maana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera penzi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Pata kipenzi nivumilie, kinitema itakuwa ni hatari, tanipa na jali kitenzi nini. Tumetoka mbali mazoea na usha kwa maua. Ndio kujali mwanangu yangu, si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mie. Tule mbegu na ugali, kesho tutapata kipenzi nivumilie. Lakini tema itakuwa ni hatari, tanipa na jali kitanzi nini. Si tumetoka mbali mazoea, usha kwa maua. Hao wangu mimi unaonesha, unafunga macho na
Mazakale. Oh, 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 sangulo mapepe kale. Zilipendwa
kizamani, kutoa kadi na maua.
Zilipendwa
wanataka mani, ukilipa unakwarua.
Zilipendwa
fundi kitandani, soma nguvu kujikamua.
Zilipendwa
unafika ndani, ujato masa unachanua.
Zilipendwa
wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, akia Mungu wapati.
Zilipendwa
mapenzi ya video, hata kutoa kamasi. Eti nikinywa maji, na kuona kwenye glasi.
Zilipendwa
piga chabo geto.
Zilipendwa
kono na deto.
Zilipendwa
che na kapeto.
Zilipendwa
maje ina mobeto.
Zilipendwa izo ni za mazakale. Sangulo mapepe kale.
Ndombolo
silipendwa,
wanga chipolo polo
silipendwa,
na magi ya kandoro
silipendwa,
simba wa morogoro
silipendwa,
tani spati sukari kuru kabisa
silipendwa,
hivi upapi embi dogo latifa
silipendwa,
babu tale wapi baka misifa
silipendwa,
squeezy party atwenda giki bisa
silipendwa,
mpira na pele
silipendwa,
tanu na nyerere
silipendwa,
achangedere
silipendwa.
nyumba weke shima ba eti lazimishe aliyekukata sabuni kicherema
zilipendwa
mabanda ya sinema
zilipendwa
ikumba na mlema
zilipendwa
diamond na wema
zilipendwa hizo ni zama za kale
za zamani
sambulo mpepe kale
kale lakini aso kidogo
zilipendwa
chanalia na logi
zilipendwa
ofisa cyborg
zilipendwa
andame anodi
zilipendwa
unani bipumpu pigie umeiweka voti ule wewe lipe mie umeniona rofa tena na madada wenye majina acheni visa unaita ukale dina unakwenda tisa nywele za kichina
zilipendwa
ochi za kwazima
zilipendwa
tena na beti
zilipendwa
bashite kwa jima
zilipendwa izo ni zama za kama
za zamani
sambulo mapepe kali
Taba chani
zilipendwa
TV kwa jirani
zilipendwa
Akira ifani
zilipendwa
Sari haifani
zilipendwa
Ya nini kunichunguza naishi wapi
Zilipendwa
Nala chapati kwa maini ya umakati
Zilipendwa
Kuto kunikali ya chini unakamati Oh ya rabi masikini kunize haki ah, Samba mapangala
Zilipendwa
Kipanki kajala
Zilipendwa
Onyango na jangala
Zilipendwa
Lufufu mkandala
Zilipendwa
Nitunguli kisa pesa za mbongo Msimu wa makufuli Bongo mani yondo
Zilipendwa
Sikinde msondo
Zilipendwa
Magari ya udongo
Zilipendwa
Abu waloi yondo Zilipendwa
Izo ni zama za kazi
Nivu maga sana
Sambulo mapepe kale
TV za kichogo
Zilipendwa
Wakina mani dojo
Zilipendwa
Kina iogo
Zilipendwa
Kina tupogo
Zilipendwa
Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuogopa popobawa Suena, nitampata wapi
Zilipendwa
Suena, wazile nyakati
Zilipendwa
Kujifanya mapanga zuna Eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna malinda Didi amini dada
Zilipendwa
Miuno ya echi baba
Zilipendwa
Domo cha ijabu
Zilipendwa
Ichezo ya kibaba baba
Zilipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Zilipendwa
Hizi zama zama kufuli siza jakaya
Zilipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na Dudubaya
Zilipendwa
Fika tuni vya madenge baba ubaya
Zilipendwa
Wago mchungu Mr. Bini Wakibambo Wale wasamiaji wa Belini Wase wa hambo Ifiyo kwa pibeja mini Wamamo jambo Wabete na muaporini Ndamjela jela
Zilipendwa
Kidali kongolela
Zilipendwa
Masri na zembwela
Zilipendwa
Jumanecha na fela
Zilipendwa Izo ni zama za kale
Zama za zamani
Sambulo mapepe kale
Kamanda dasilunda
Zilipendwa
Kalumanzi na ndumba
Zilipendwa
Sibu za dole gumba
Zilipendwa
Yohari na kanumba
Zilipendwa
Maganda ba mudia fok nilauto Sidia kusamoro mrek yoko ado Teksidia pata wolo te emnambo Sarinya Mane wendal mabegal masama karinya
fire, fire.
Dance like a dog. Give me love, make a love. There's no other one above.
Shawty want $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. She say all her friends, friends. Leave me la vida loca. Before you me, my lover.
Kosio,
shuku sheka, aya shumeka, yeah, Caroline, save your drama, I don't need it, for it's so popra, hola, hola, Mr. Lopa, I'm not here to cause wahala, hello, diva, save your drama, you don't need me in your sofa,
yeah, you for there for me,
you for there,
when the boy, they hunger,
yeah.
I could die for you,
oh, yeah. But you say if you don't get money, I eat your face. Make another man picking on my way. I love you, no mean say. If you say, make a put one up for fire, 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 burn. I go go up for fire. You know me say. If you say, make a put one leg for fire, 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 burn. I go go like for fire.
Give me love, make a love. Make a love. There's no one above.